Genie X Double Six.
Safisha matope yote na kama ni kipaji umebariki wanga kuliko wote macho tabasamu lako nyoyo zimeridhiana kwingine sina hofu na hofu yako I'm sorry tukikoseana na tuhame dunia atukaishi wawili tu kama ikitokea wakuchagua ni wewe Otuame dunia Atukaishi wawili tu Na kama ikitokea Wakuchagua ni wewe tu Please say I do Say I do Please say I do Say I do Please say I do Say I do Please say I do mapenzi kukuridhisha ayo magari majumba sunajua vyote ni vya kupita nakupa moyo wangu kazawadi nakupa kili yangu kazawadi nakupa mwili wangu kazawadi ipokea kazawadi na tuhame dunia atukaishi wawili tu kama ikitokea wakuchagua ni wewe Otuame dunia Atukaishi wawili tu Na kama ikitokea Wakuchagua ni wewe tu Please say I do Say I do Please say I do Say I do Please say I do Say I do Say I do.